sister, don't keep your distance. Fikran, dek tok fanya victim, yeah. Ni normal, msela kuwa different. Wovwa maneno utapita, I say missus, don't keep your distance. Fikran, dek tok fanya victim, yeah. Mbona wogo pa kuwa different. Chuki ntofauti ya kutishwa. Ushaembwa na mse, hawezi ukaweza. Ushaembwa na mse, hautendi ukatenda. Mindset different, talanta ishindi effort. Mawe takumiza, manene izi kujamengo. Depression na kupanda, unakashifu hadi mother. Chuflani yako Dubai, na flani yako Sankara. Unalia ukiwa jiju, kicheka mtu wa moshada. Unasau kusema asante, ulia mkafta kulala, eh. Shida ni nini, shida depression na tamba, eh. Tufanye nini, mother self hetaraka, eh. Shida ni nini, shida kuendanga matanga, eh. Tujue ni nini, mola na jua chenya nafanya, eh. I say mister, don't keep your distance. Fikran, dek tok fanya victim, yeah. Ni normal, msela kuwa different. Uovu wa maneno utapita. I say missus, don't keep your distance. Fikran, dek tok fanya victim, yeah. Mbona wogo pa kuwa different. Chuki ntofauti ya kutishwa. Me seem special, pia mi nilikuwa na thoughts. Labda ningedu kitu different, jubado sija pop. Pia nilianza makali, nightlife ikakuwa habi. Nikaanza kusnot, same time nina pop. But haikutuwa emptiness ilitolewa na talk. Haikutuwa hizo nyoka zilikuwa rounds ina crawl. Ilinipeleka deeper, deeper, deep kwa darkness. Absence ya reality kakuwa comfort ya mattress. Sai checki statement vile buti ana walk. Akili nilishinda, nui wachaga wana talk. Niligeuka builder, nikangushaga walls. Sai mini winner, yeah, walk the talk. I say mister, don't keep your distance. Fikran, dek tok fanya victim, yeah. Ni normal, msela kuwa different. Uovu wa maneno utapita. I say missus, don't keep your distance. Fikran, dek tok fanya victim, yeah. Mbona wogo pa kuwa different. Chuki ntofauti ya kutishwa. I say mister, don't keep your distance. Fikran, dek tok fanya victim, yeah. Ni normal, msela kuwa different. Uovu wa maneno utapita. I say missus, don't keep your distance. Fikran, dek tok fanya victim, yeah. Mbona wogo pa kuwa different. Chuki ntofauti ya kutishwa.